Omusajja gambibwa okukuvumiza obwesomero n'amutanga mulanga okumusanga ne muwala we wa myaka 14 mu nyumba poliisi emukutte ettemu lino lyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 14 February ku lunaku lw'abaagalana Martin Bukenya wa myaka 18 omuyizi wa Hillside SS Matugga era ng'abadde yasula Kirinnya Bigo bwe baamusanze mu nyumba ne muwala wa musaasizi nti n'amukuba era n'amutta byabadde mu zooni eya Mabanda Cell Egombe mu disitulikiti ya Wakiso omulenzi bwe yabadde atwalidde omuwala akamuleka Valentine Habati msasizi wa miaka 14 polisi mkukunude guru uruvanywa luku marina kungaba mwiga umogezi wa polisi mkampala Rachel Kawara agami ya tiyo kugoliriza kugaina mumaso.